onyana uyaphela waneba nebonze nebame walole sandla sakhe singcule wanebe naphambe kwakho ubande ndinaluthando ngabande ndinane ndinanena Obande tenalotha Kabande tenane tenanela Chigele somhlaba chigele Benwele somhlaba chigele Chigele somhlaba chigele
Thank you.